mukaga okolanga emirimu gyo gyonna naye olunaku olwomusanvu ye sabiiti eri mukama katonda wo olunaku otolukolerangamu mirimu gyo gyonna gyonna so naawe weka newakubadde omwana w'omulenzi newakubadde omwana w'omuwala newakubadde omuddu wo newakubadde omuzaana wo newakubadde ebisolo byo newakubadde munnaggwanga ali omumwo kubanga munnaku omukaaga katonda mwe yakolera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu n'awumulya ku lunaku olw'omusanvu mukama kyeyava aliwo omusolo olunaku olwa ssabbiiti n'alutukuza.